Afrika Mashariki, Merry Christmas. Wazalendo sote, hakuna matata. Tunawatakieni mwaka mpya. Afrika ya Kati, Merry Christmas. Afrika ya Kusini, Merry Christmas. Tufurahi pamoja, tuvute pamoja. Tunawatakieni mwaka mpya. Tunayo furaha tele, kila moja amepata ujumbe. Miji ni safi, imepambwa mapambo tele.
But pictures. If you have to leave, leave nothing but footprints. If you have to kill, kill nothing but time. Merry Christmas to you all, and a prosperous day.
Afrika Magharibi, Merry Christmas. Afrika Mashariki, Merry Christmas. Wazalendo sote, hakuna matata. Tunawatakieni mwaka mpya. Afrika ya Kati, Merry Christmas. Afrika ya Kusini, Merry Christmas. Tufurahi pamoja, tuvute pamoja. Tunawatakieni mwaka mpya. Mji wa Nairobi, miji yote Kenya, pembe zote Kenya, tunawatakieni. Mji wa Nairobi, miji yote Kenya, pembe zote Kenya, tunawatakieni.